Jimmy, ex double sense.
Pero, Jay was again. Oh,
siku hizi sipo kazamani, makelele fujo mitani. Mundo kucheza na mani, kuwaimbisha majukwani. Wakiniona hai burudani, picha mbili tatu na mafansi. Aso nipenda ni nani, kata kiafu sewani. Watu shangwe, watu shangwe, na vigelegele.
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 Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki peneza, ah, watu wanapatara, babasi nipisi. Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki peneza, ah, watu wanapatara, babasi nipisi.
Marafiki ni wengi sana, na mabebe ni wengi sana, na kolabu ni nyingi sana. Very soon nitapiga na bana. Ona sasa wameacha mwanya, kila kona navyo wasakanya. Nasikika usiku mchana, napendwa mpango mkubana. Oh Lord, sagodi asante kwa iki chako kikombe.
Kikombe,
lasi vinge kuwa kinyonge. Oh Lord, sagodi asante kwa iki chako kikombe.
Kikombe,
lasi vinge kuwa kinyonge. Watu shangwe, watu shangwe, na vigelegele.
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 Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki peneza, ah, watu wanapatara, babasi nipisi. Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki peneza, ah, watu wanapatara, babasi nipisi.
Hai siku ize nani, siku ize nani,
wasage.
Naitwa nani, naitwa nani,
wasage.
Oya siku ize nani, siku ize nani,
wasage.
Naitwa nani, naitwa nani.